ZWAP.com.
Leak touches on the beat.
Kaguswa kwa nyuma
Dumba kadumba
Aisha kanuna Kaguswa kwa nyuma
Dumba kadumba
Haba na haba ndo ujazaga kipapa Nakula yote simba kishipapa Sindo wale hata penati tunakaba Waje wabe misi wazi na wasaba Karibu kaza uchezeshwe makirikiri Nipeku peku watufai kanda mbili Aminata, Amina, Aminata na Ajina Aminata